teamsafi.com.
I'm a capello, eh? What's the way you sing with music? Ah, eh? I've been a sabba. Ulisema mapenzi basi basi utakio akani mwagia makopa utamwana nasio mixa makopa kopa utamwana nasio akani mwagia mako utamwana nasio mixa mapa maba utamwana nasio akani mwagia makopa utamwana nasio mixa makopa kopa utamwana nasio utamwana nasio utamwana nasio na 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 nilio na 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 utamwana nasio. How come when I let you, na 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 na, how come when I let you, hold it on you, how come when I let you, did it was in you, how come when I let you, had it on you, how come when I let you, na 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 na, na 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 na, how come when I let you, na 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 na. Changu cha kwako mamilo, njoo soge karibu yangu. Hapo hapo lipo shika usitoe, hapo katikati patamu mioyo. Changu cha kwako mamilo, njoo soge karibu yangu. Hapo hapo lipo shika usitoe, hapo katikati patamu mioyo. Anikilala na kuta kwenye njozi, mweza kwa swezi kula bila kukuona. Anikilala na kuta kwenye njozi, mweza kwa swezi kula bila kukuona. Wewe hapo, wangu na mwana na 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 siyo. We wangu na mwana na siyo. Mimi ya wangu na mwana na siyo. Na mwana na siyo. Mi wako na mwana na siyo. Wewe hapo, wangu na mwana na siyo. Na 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 na. Mimi wako wako na mwana na 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 na. Hiyapa ya mwanenu mwana, hiya mwanenu mwana. Watoto wa chanika chiaks, watoto majoe, watoto mbondole, watoto mbesi mbaga gimala, watoto magomeni, watoto dandale, watoto mwane nyamala, watoto wa chigogo, watoto mlotown molofenga, watoto wa tanga, watoto mdola. Hey, you ready now, hey, watoto eringa. Hai, hai.
Tachimsafika sambaza tena.